Swamp.
Umeatimba umengia chakiki, hakuna mswalie mtume vest mimba. Usinywe pituni zalie wa kiume. Mana ushakosea masharti ya kuoga wa umemeza.
Sauna niweza we.
Kinyau nyau kikia chapweza.
Sauna ntangazia unawadu na unajoko hevi.
We viper babu hanithi siwezi. Hawa chambuzi chenga tulu wafundisha kunyoma.
Leo anakili mnembe tu anatufundisha kungua mabiusi.
Nani mwalea marwapa juzi nkwa futa kamaz.
Wamevunja ungwa mebalele wananyonga na nyaz.
So wakini disi jari taka taka piska. Raskari cross nifunge kwa utosi au tiktaka.
Vesi mkunga nazalisha kila mada niwafunga. Kirumba kija mkwakwani ndo kama Gaza.
Ananjua kimbunga msasani wevunga unijui brother. Nilianza na dunga kabla na really na J mada. Mini namba mbili upande shufo upande tasa.
Kija uje kwa kili kosea pusha uziwe skanka.
Demwako chizi bruto wauni wanapigia kwa free. Unamweka DP wana wanaeka D kwenye P.
Mount Kenya Luguru Meru Miniko Mount Everest. Ives misa shukuru tule ni Ekaris.
Ogopa watu jinusuru wengi chatu. Stop kadi tatu siji ni dhuru anarocha.
Titi uni mtiti wa falme wamefika msigombanie kiti. Wambia ni ndugu wasigombanie maiti. Mtazika, tasafirisha. Titi
wanajua baba yao ndo mzazi. The wrong grande, the wrong daddy. Na control kichele kado keti ya John Buddy. Kifinance nime washinda, they won't judge me. You don't call yona shindani na Don Jazzy. Na zoza kwa teliza nyumba. Na kusemo kweli miuskuma kama tapeli wa unga. Upper brand kama gaveli ya meumbwa. Hail Mary zezi medi na mboge na imba singeli kwa boom bap. Na manifesto ni set goals. Panaona kuna opa na nitresto ni let go. And I track on each other on my dress code. Illmatic, you niggas couldn't mess with the S code. I'm light years ahead of these boys who want flex. Your lifetime savings, I bag it on one check. I told her to get low, she proceeded to undress. But then how would you know when you're only rapping for one sex? Unafraisha machaji wa bezienu. What you serve is predictable, mina za guest menu. Kwa fist fight mki pull up na tuvisu. Mina display black belt na jujitsu.
Titi uni mtiti wa falme wa mefika msigomba niye kiti. Wambia ni ndugu wa sigomba niye maiti. Mtazika, tasafirisha. Titi Madara.
Yeah. Striker, na cheka na nyavu ni tekolo mwan. Nikiwa zenju tani kuta niko forozan. Sina kapo niko single yani Solomon. Jambazi kuwa rapu kwa pinzani ni teboro ya school of thought notes. Yeah, hamtoshi kwenye buyu wa shamba mtavaa clocks. Hii ni kavu bila socks. Ukisikiza kaswende, haitibu wazuma kunywe docks. Nikitoa kanda mseto jwe na sambaza mararia. Daktari mento haunitibu mi bakteria. Nyuki wengi na maliza ya masaria. Kinikuta na pisu jwe ni kingdom one. Hii ni black bed, kivua shatu jwe na black vest. Nikenda banki basi mkononi na black check, drip check. Kama mavazi jwe ni deep set. Tukizipata utatukuta kwenye black check.
Titi uni mtiti wa falme wamefika msigombanie kiti. Wambia ni ndugu wasigombanie maiti. Mtazika, tasafirisha. Titi Madara. Mtau msikatize cheze ni uko kwenu. Yeni chakula naona kwenye menu. Watoto wakule ya ya ya
ya ya ya tete.
Paradise Music.
Ringo Beats.